Jungle Records,
Bin Laden.
Yeah, oi, Rough phenomena, holla at your boy. I'm now a foreign and I'm falling as the boys. The boy, na star, wima, orchestra, kati, chuka, sim, na enjoy. Na vunja mifupa, na wana bima, na fear, moi. Oi, upandi, nesto, upandi, shavi. Na supply bars, ni teni, afisa, ugazi. Leta singeli, ato trap, ya, nita switch, nita sound. Vandana rap, mabolo yang, na pig around. Kiki. Na sina kiki, na siandiki mziki, na ndika hiti. Beki, ya boli, Paulo Maldini, unapita vip. Kaukuta, wa Guantanamo, mkato, na linda lango. Kwa adibutu za michongo, na streka, wana mipasi. My lyrics, 16 bars on my left hand. Booth na chora misari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers. Please don't do that. Bonjour, koma sofa, mbuda.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Now tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Now tunajua nani chawa nani klubi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chafu kama vile show wameka. Hujakosea na unaomba msamaha. Wenu wananiona hata ukizima taa. Maneno ya ishi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso inakuja bada kitu, yeah. Matusi ya nogi mbako siku, yeah. Niache, napoenda sipa chui. Ile bichezo na jocheza wanacheza mepetui. Kila nabona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Nemu wako viyatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Wauni ona shabo huko na pigia. Kepanga, kakunga, kepanga, bengkompla.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi.
Want to be the soldier, Roger, I'm crossing borders sober and that's another now here, I thought I told ya. My mom loves me, she has face on me. And when she face me, she first on me. I got tattoos on my soul, whoa. Pants killing two lyrics, punch a hole. So don't pee down my back and tell me rain is painted to bring back the rain of the witch cry. Samje na sanda na mufti ona na wawua kizembe. Liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkali wa misimu yote. Na deka kama mko shamte kifuani kwa madango. Afsiringi, samna mpakipofu zadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watuwa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, au basi.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani grupi.
Tongo Records.